sauti hiyo hiyo. Kenyan boy, oh na 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 na, oh na na na.
Kidi vibe.
Oh na, macho kufumba na kufumbua, ndo na kuona wewe malaika. Niliye muomba Mola nilete, eh, yule wangu wa pekee,
yule wangu wa pekee.
Naisi niwe amekuchagua, tupendane mimi na wewe uje kunifaa kwenye maisha yangu mama we, eh, uwe wangu wa pekee,
uwe wangu wa pekee.
Una kila sababu ya kupendwa, uwa uzuri na smile ya kompenzi, na vibes unasonipa, you so authentic, yeah. Me, I wanna be with you, shorty all my life I wanna spend with you. Kupenzi nitakupa soisha utamu, I swear uta enjoy my boo. Uta enjoy my boo, with no doubt I promise you.
I assure, I assure you. Believe me when I say I love you, na kupenda.
Nimeri nayo kwa mbuku, black ujichora malashe siko kwa luku. Machos na gloka gololi vruna kasianga mashori. Connection yetu nengori kuliko zuku. Naifanya mia kwa mia kuna chanusu. Na nkiangalia my dear feeling is mutu. Na nkona nia na pia I wanna be in your ears. Na kusifia malkia I wanna push you, I wanna push you to different heights for motivation. And abilani kisema sitoki ghetto. If you have faith utashika muti kesho. Any verse I speak who I go see lesson. But lesson nikikupe attention uliza special. Bila takweka effort, new Jesus. Mrembo, pandishu super metro, fuliza. Careful, cause if she wants to settle, timiza. And I hope you know I really meant it. If it don't work out, tunadunga Ozempic. And to anybody who's against it, if we link up, I'll make you bow to the empress. You see the vision that I got for us requires focus, so I won't use a poor lens. Kwani nini ngino natako fanyiwe ndo ujio unapatiwa assurance.
Me, I wanna be with you, shorty all my life I wanna spend with you. Kupenzi nitakupa soisha utamu, I swear uta enjoy my boo. Uta enjoy my boo, with no doubt I promise you.